KPMZ. Fresh.
Yeah, yeah. Kepili, Kepili. Solo Master. Sound Engineer. You know when I said one time? Pasara go tell them.
Basi ya chabe. Basi ya chabe. Ati wa ziwa. Basi ya chabe. Yeah, yeah. Basi ya chabe. Ati wa ziwa. Bama kamba babosa. Yeah. Oh na 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 na. Bama kamba babosa. Yeah. Oh na 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 na. Basi ya chabe. Basi ya chabe. Ati wa ziwa. Basi ya chabe. Yeah, yeah.
Hold on, hold on, hold on. You need the best spot, it's Friday. We're never gonna do the same style. I really wanna see your face smiling. You got to believe it, don't doubt it. You don't have to lose it, be decided. I need no makeup, no breakup. We got to link up, yeah, yeah. Bafunati zondane, bakambe, daily. Kane wenane, baby. Chikondi chitaike wasamwe. Yeah, yeah. That's dangerous.
Basi ya chabe. Basi ya chabe. Ati waziwa. Basi ya chabe. Yeah, yeah. Basi ya chabe. Ati waziwa. Bama kamba babosa. Yeah. Oh na 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 na. Bama kamba babosa.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.